njaru fulɓe nde tawi e barabille ɓeeɗe e tombama e diboro ɗo mo manta Boubou arɗo galo mo anda galo mo Amina galo mo Kunta galo mo Kunta gurori galo mo gaccaka gacce galo mo ñaƴirani woote ñaynani goto kullo mayi ñamani gacce ɗum koto nene
soko Fouta wiyani noon
jaati
Fouta wi ko Oumaru Sow donne o soobi donne e Mamoudou malade donne yettum jaalal
sanne won woni Oumar Samba gata Hamadi Belal Bello cabilam cokka ndena jaaji sadiga sanre boɗon makam e mbuɗu makam e jaaliga Allahu akbar golle mbaɗi hettima jangtu heddata koye wadde kolo ɗana jamtoto tañi
ko kanko felli o laami o felana o laami o funti o laami o funtina kadi o laami kanko fewji bonɗo heɓima laani jaam fewjina bonɗo heɓima laani jaam kanko ɓami bonde oɗe jiibo jibinata bonde samata bonde mbaraɗa heɓede jaam heɓetake bonde woppetake kullo gorko o maayi ana leeli baññe gara baññe biri baara battingeje baaba jombo jiɗa gara baña gara dasa gara ɓe dasi gara
ɗo noddi Mamadou ɓi Ousmane Boylen Hamadi Boubacar Dembo Doula Hamalde ɗoro gorko pullo o hokki en gayi ɗo woni en guera haaji ɗo gorko pullo hulata hokkude ñeño gaari to e beelel gawde ɗo gayi ɗuji ɗi tarto ɗum no konanayi ɗebbiji ɗe jaabo ɗo debbo pullo tambi ɓirdugal dasugo gollala ñale fonta i pullo ba adno ko ñalade artumamurtanama tafsir diari
yettuma ba
ɗi bawɗi iwɗo e tafsiru diari ɗi bawɗi iwɗo e Mamoudou diari ɗi bawɗi iwɗo e Coumba diari Coumba dañi huray Coumba huray dañi Amadou huray wiyete garme babel maymuno Mamoudou Mamadou arɗo pullo ba
sanne sanne alhaalim gonga Boubou Amadou Faty Ali Banna Ali Hamedine Thiamal sama dandi paati koroji noddi Mahmoudou Donagal Oumar Lare wiyete Hammad Aissata moƴƴo Samba Maymouna pullo ono tawe kulon bisnaɓe gay ɗiɗe kikiɗe gotan mbaddani men ko yaha ɓooyede
jaati golle fulɓe
nde wimi rokki on gar nder nayyi gar jaabi ko gonga wiyete wiki judɗo tawra ko yumma e baaba en wonde tedugala yiɗande yonani pullo o noddi en tan hoɓ dakaru hokki on gaari maayi